Mi va y felicita. Je te mueve jusqu'à mi nojo.
Luego, ¿dónde?
Niko na puna pato mawenge. Kinigusa na kuwa kabwege. Mkale umenikata kiwembe. Ahua. Kwengine kwa nani niende? Sisi tosha nilisha usembe. So ni amini baby. Acha wao dharau. Eti siku nta kusahau. Nia yao niteme. Eti siku pende. Wewe mbu wangala. Umewapiga bao. Najihisi sugar baby. Shida zako nizi bebe. You are numero uno. You are numero uno. Hey. You are numero uno. Oh. Hey. Yeah. You are numero uno. Oh. Number one. Number one.
Mi numero uno para siempre. Mi na wewe baby mi lele. I'll never let you down, even when you're not around. I'll always keep you grounded, baby. Sweet melanin, my chocolate tea. Adrenaline, ever genuine. Right for me, they are irrelevant. I'm what you prove, I'm a copy of. So get calibre, baby. Oh, and I mean, come on, man. Need the energy. Oh, need the energy.
Nia yao niteme. Eti sikupende. We wangu wangala. Umewapiga ba. Najihisi sugar baby. Shida zako nizi bebe. You are numero uno. Kwa tayari shakupenda mami. Mami, mami, mami.
Unani malizaga vyako vitu flani. Unani tosha wengine wakazi gani. Itamini nikuzidishie tamani. Tamani, yeah.